Kujja mu katale manga bali ramande nga n'enkuba yaiye. Nzikiriro gula emivazi ngabo manyi nongo winu yakoze. Nkutemye mu kunkumula nonya kasata kafale nina. Funye ebimachinga nonya sente nga waletiwa. Omutima gwankuba agamba gw'omubiyambula. Ono ye ngamba kakana nga we nkulaba oli mwesigwa. Onasusulenkera akasate katole. Nori wakwe sige tumula gafitwa. Pozi ngoli musitani. You get what you owe, that's the world we run. Enkera mazima nalino kola na ye nabisazamu. Nsobolo sasura obuntubula mwale bumanjiwa. I reach there about midday. Alikumudala ngalikubibye. When he sent me his first lead and I was right on time, lunch break. Mbwe yampa wentula. Na yanafuna watula, embozi netula, nalio